ilale basivalele nto yayivake le nto iyashoke le nto itiko ilockdown ayayi yosiphele ilockdown besingadlali nabanye abantwana okokugcina ayi ulevel 3 manje seshintsha amagiya ilokithi poa ilockdown iyosiphele ilockdown iyosiphele ilockdown.
Iyosiphele, ilockdown, iyosiphele.